Remember where you're going from. Some of your music published. Don't see all.
Area or has your phone switched off. Please try a call later. Please try a call later.
It's another K-Army season 2. I'm just gonna be done. Such a great degree, Jacob. Shout out to the people in the area. Turns it on. Mugazi wapa zambia kwa mama yo. Mugazi wapa zambia kwa mama.
Welcome to Zeddy Maforena. When I go back on Kakomaledi na Vomela. Zipuse wa iwafa koma bonzoli. Pani wampa Zambia no timu choncholi. Ha, koma kwatu nisipesha. Munga visa mbira meleki koma nigesha. Icho, chapa Zambia chiduga duga. Sinika mbansomba bati chipuka buka. Olo che ukambela voice ni yodula. Koma sinchila yandiani Jay Mula.
Mugazi wapa Zambia kwa mama yo. Mugazi wapa Zambia kwa mama.
The flight daily, koma siwa ku Air Force. Waku mabialo watu bela masisi. Watu mkwe tienda kwa tichela katuishi. Jawa obozi muli watu ni katatu. Noti matu batu wa musheni wakwatu. Dress code ni milandu. Peshi monga wanasambilatu. Voice yochila amarula. Ninja wa kashu kafuna jengula.
Mugazi wapa Zambia kwa mama yo. Mugazi wapa Zambia kwa mama.
Tani kani ina dance vifaka weather oyo ndao ina fubi mbwete no chituma hazard zifuse wa alili laku no have renade icho chapa Zambia chibebe bebe kuchilanga tiara usa mdike peregede nufuna lini waku inango fuse kiweo chuvina kwa tiwa na chile mbapo shekiweo
Mugazi wapa Zambia kwa mama yo. Mugazi wapa Zambia kwa mama.
Oh, man.